ndibuyile xa nicinga inoba ndibuye nezimnandi okanye ndibuye nezinjani. Yo, guys. Ay! Yo! Ay, bo, ay, bo. So I was told to go get internet card in 4 weeks time.